to next music.
Whoa, Bomb Bronx. Yeah.
Wakiuliza na yonaje life bullshit na wambia tam mkate wangu tu asubuhi na mwagia jam
yes. Hi haters
sije ni Arabia time mana ntawadedisha ka vikosi vya wa Vietnam rapa bora na shushia rhyme na koso singizi sauti na popenya in your eardrum usiempenda kaja here come yeah. Kwenye kitengo cha mateso bosi wao ndo naingia zam ukiona mimi nakuchukia san basi grupu lako la base yola siswa kuitikia na chupa za Hennessy mnatia cham mambo yenu mengi tu ya kishamba ila na act kama sia fam aya. Shabarikiwa thanks dear mom na ndo sababu wanaponiona rappers wenu inawaishia cause wanajua itanukia damn kweli niko nao kwenye rap ila walifita kuimba beer town
from Monday to Sunday I can have fun whenever I want so napoacha ni mtambe igambe haimanishi kwangu chume go down naweza blow from Monday to Sunday I can have fun whenever I want so napoacha ni mtambe igambe
Yeah. Uzuri maniga tunaishi life watu go through na Mungu anatupigania life watu go pile yes. Beef daga kunoni ko tight ya dondoki waongelea mbali fight ya uchomoki naweza mchana rapper bwana wake mpaka lebo inayombeba na unafahamu iko wazi maana uwezo unajieleza si umbishi na maboya niko stable niko shega labda mroge maana ndo michezo mnayoiweza mimi na ride solo niko single no tag
no.
Kile tofala napita na shingo no fagi kiwalani kid nikitimba show kazi na usiombe wanangu akizipata info more vagi kama unadhani labda hii mikwara njoo test
wewe.
Wewe na mashosti zako fresh no sweat
yes.
Lawama siki tamba tushazoea so guess kaulitaka kiki kwangu no, no space
naweza bow from Monday to Sunday I can have fun whenever I want so napoacha ni mtambe igambe haimanishi kwangu chume go down naweza bow from Monday to Sunday I can have fun whenever I want so napoacha ni mtambe Haimanishi kwangu chume kodana Weza bow for Monday
After next music